nani ana dhambi? Alivyo mzuri kakipepeo, mpole mnyenyekevu, hakuwahi kunwa hata kileo. Alinipenda sana, alinikea hadi salio, wakati sina mimi ila tatizo. Sikurudisha fadhila, sikumridhie yeye, kutwa nilitanga tanga na skendo za mademu. Alinivumilia sana, alipambana tuwe wote, ila ndo nkashindikana, akaona bora aondoke. They say you can never get a good woman twice, ila ndo hayawezi zoleka. Natamani mda ungerudi nyuma, kwa kuwa sasa najua bora. Ningekupenda vema unavyostahili, ila sasa ndo ushaolewa na wana wawili. You never miss the water till it runs low, shouldn't have let you go. You never miss the water till it runs low. Nilichobakiza kumbukumbu zako, shouldn't have let you go. You never miss the water till it runs low. Chozi la majuto la toka penzi, maumivu hayakomi nikikumbuka livo kutenda penzi. Sitosema sina wivu, ila sina majungu. But I pray that you are happy, cause you deserve it, baby. They say you can never get a good woman twice, ila ndo hayawezi zoleka. Natamani mda ungerudi nyuma, kwa kuwa sasa najua bora. Ningekupenda vema unavyostahili, ila sasa ndo ushaolewa na wana wawili. You never miss the water till it runs.